kare gwe besunga kiriberawo tomanya baba katonda byagera bwatyo ne wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako yaloota empologoma ekuseemu amannyo n'agalondawo kyobaola baweerira tewabula mpisa egawenjawiso so nga wampologoma ne bwali baza yalifanagage nange mbalayirira nti okujjako mpozi lwe ndiwummula nja kufubanga okubalaga enjawulo ey'ebinvaamu n'akatindi n'akyendeese amatuumu ganjazikeko mbalaga ebiwalaganya amawanga gaffe tubyenazeeko waabadde asitunkana mukwano tula olabe katonda bwagaba ebitone mu nsi nga ntaganjudde ennyo awava akabaate akasonga n'enkakukako webyava byonna kunenya bajjajjaffe kuba bakola nsobi olwo tutemera empenda mu nsimu n'ezitudaganya n'emizimu gyandiyitiddwa mba kuba na mbuga nze n'enjiwozesa mazima gyandi munda ze yagiwanga obuyinza okutubolanya n'eyaleeta olugero oluwagira okutta yandikandabye mwensegulamiramu ng'eyo gye yagenda yalamulayo bweyiyo ti kalamu yefumu nga gy'ogonjoza ebikaluba abandi badde batesa ne mutereeza ng'ekiba kisobye zejjajjango byaku mukazi omukiga n'ekyewuunya ng'ate baabanyaganga mu ntabaalo wano ne babeddiza ebyo bye bizze bikoba emisayi gyaffe wano lw'enjawukana ne twetirimbula buli olukedde nga bintu omutali simanyi oba kirivaawo mu mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lw'enkijjukira mbulwa n'otulo obanga waliwo ensobi abange nze mbateetesa kikoba emirembe gino otwandyesenye abedde baalina ensobi kkiriza naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya gye mbalengeza woe omugezi yekaabiraku gafaania nakimalawo eno ogwanga mujeba nange tweyambe nze bukyangambaawo sirinakyemmanyi ku byenjawukana lwaki nsikira ensobi nze w'emirembe gino egise giddawo omwana oluzaalibwa neefuuka empisa mu by'omubuulira nti tagezanga ne bw'oliba ofudde oganza omunyolo so nga n'omunyolo ng'asanze omuganda wandagakinyi n'alyoka akwekanasanga gwe babuulidde nti olya n'abafu olaba twegaananga n'amawanga wano mwe tuzaalibwa nga kwokyogerako nti ze ndiweebuka eddingo ya kiso esolodi buloka akwalinga amaziga agajjulujjulu nga mpozi omuntu akwatibwa ku nsonyi yew'olulimirwo kyenva mbeekwasa bajjajja omusingi baasima mubi ogwekozesanga obusaale n'ebiso ne beetirimbula simanyi oba kirivaawo mu mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lw'enkijjukira mbulwa n'otulo omugezi yeekaabirako woe tunula gye mbalengeza kokola nga bagamba baganda tweyise bubi naye nga twabakola kigwe boolowooza ennyo ekitwalanya Zenda batu fubanyo wano uli kwanga ni tulisembeza Tewachari haba iganya fabe mirembe jino utuwa chusanyo Obesa mizari wote tugana na hebe tuwani virese Netwe gata wa mumu kuzura maisa gadu mpananya Zewe nkukwana kumuze kukukura lika jipura mparana Bwengu gamba onyise funa katamba raka kuyamba hu Abalarabu hape manju tanaba nangaluza kwa tatikowe Kosa naba pemba batamba rango yene bomwe kubaku Jemba sanyu kilaba kope mpisa nebeo yota Banjibe wasiriza naba kazaba gando wenda vikai Na eje tuwe murugunya obunyi kasaba tutangazemu Kuwajifa wetu agaroku wa sake wawe tibatuganya Nzendaba nubu jema wanga kafta wanu wani wedeu Mwade wani buda wanga mwenye kwa munganda ya mwendi se Obanga waliwe sabia bange Zemba tendesa Kifabe mirembe jino tuandye sanye Sigana waliwe sabia ziruma Na yate chiruma Kwe kuondero mwere nisarumanya Omugezi ye kabirako Owe Olutaro namuzisa Chukure chimpo kanya Obuja buja kumara wa maanga gafu wano wedu ndasawi Echokuwa za zandi zemu nezipu bobu sajane bukirana Gwe chiku yamba chiku misainge jejitiri mburwa Kubane wetu nerigane tuwe kubama saso mutiri nganwa Chizivu kwenkana kananga kubo jiro za mutimangu Wajo kwa tiwe kutuwa kubiora bibiru njivye mkusingako Zeyandi kuwata magezi mwena itano vitukako Olo rususuro muganda lwa ufu na inga chiva mkulia Nawe jochu seko mchipocha kawungolia nandi kwawe Zeneko mbange vinyanko levi walevi vitikula Chinafambia buza kone vimpana magezi ninga kozesa Bangamba no uo muenga kubonga alio kasagare Katibu cha mutandi kanga yenu kutati unyenya no mutwe Katinja garamfu no murugwara mpabule chobu tambuze Haba kazi dagara chirie baba wukono wenzi maka Nebo abo mkisu wala bange chiru unji chaku singamu Nzenku watengabu wagenda ngo murabu mwebuzeko Tulio kutweji mwaka sigo bajaja kebatu sigamu Ngatwe kase wa mumu kuzula maisa katumpananya Obanga waliwe sabia bange Zemba tetesa Kipabe mirembe jino utuandye sanye Sigana waliwe bichamu ebyo Na yate chiruma Kwe kuonde raba were nisarumanya Arata bali nesobikiriza Na yate tetesa Kipabe mirembe jino utuandye sanye Ye kabirako tunura jemba rengeza olutaro namuzisa